takwimu ama taswira ya kisauni vile kumekuwa na high increase of crime in the society, na hii imeweza kujidhihirisha sana kwamba security in Kisauni needs to be uplifted. Hatutakubali wamama ama mtu kufa kiholela holela.
Ningeomba bunge la kitaifa, kwa sababu this lady was a high ranking member of the IEBC, kama hawa viongozi wenye tunapigiwa kura tunapewa ulinzi wa kutulinda kwa miaka mitano, itakuwaje hawa wanaoganya mkate na ulinzi wowote?
Salama lazima wahakikishe kwamba wale waliotenda kitendo hicho wamepatikana, kwa sababu wakikosa kufanya hivyo inaonekana hii hali itaendelea. Kisauni ilianza kuwa nzuri, sasa imebadilika, imeanza kuwa tena mbaya.